kun sagale bilisumma oromoti sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7tti galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8tti galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 7175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloorzii 15420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan oromoo fi afaan amaaratiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo har'a guyyaan jimaata adoolessa 28 bara 2017 sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa nagaan keenya kan kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaggabu tartiiba qophiilee sagantaa har'aa keessatti qabannee dhiyaannee kan isin beeksisu ani Firaa Ol Jaalataati. Dilaalaa fi gibira humnaa olii mootummaan wayyaanee uummata irratti fe'e mormuudhaan diddaan guutummaa impaayiratii keessatti adeemsifamaa jiru daran babal'achuu irratti argama. Kanumaan walqabatee sochiin warraaqsa fincila xumura gabrummaa duulli gabaa lagachuu kafaltii gibiraa diduu manneen daldalaa cufachuu fi oggura geejibaa kaa'uu keessumaa oromiyaa keessatti finiinuudhaan sirna gabroomsaa hundeerraa surratti argama. Kanarratti gabaasa gurnoota garaagaraatiin dhaqqabe qindeessinee oduutti aansuudhaan isinii dhiyeessina. Sagantaa keenya dabre keessatti sabboontuu Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo dirree kibbaa jidduutti argamtee dhugaa jiru uummata Oromoo fi addunyaa hubachiifte shamarree Oromoo furtuu lammii waliin gaaffii deebii taasifne kutaa jalqabaa isinii dhiyeessinee turre. Itti fufa isaa akka ta'e kutaa lammaffaan gaaffii deebii kana ammoo gara xumura sagantaa keenyaa irratti dhiyaata. Hundumaa nufaana bu'uudhaan akka hordoftanan isin affeera. Kan as aanu oduudha. Gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu hadhaa waliin an waaqoon oliiti. Sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa diddaan gabaa lagachuu guutummaa golee Oromiyaa keessatti bal'innaan itti fufeera. Daldaltoonni, konkolaachistoonni, hojjettoonni, qeerroon dargaggoonni Oromoo fi walumaa galatti uummanni Oromoo saamicha mootummaa wayyaanee maqaa gibiraan isaan irratti deemsisuun murteessee mormoo fi dura dhaabbachuun fincila eegalan guutuu Oromiyaa keessatti jabeessanii itti fufaniiru. Kanaanis mootummaa abbaa irree wayyaanee fi ergamtoota isaa haalaan burjaajessuun kasaaraa adda addaa irraan gahu odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabe ifa godha. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti gabaasa qindeeffanne oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Magaalaa Amboo irraa ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan maqaa shororkeessitootaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo jedhamuun ukkaanfamaa jiraachuun himame. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa gabaa lagannaa dabalatuun magaalaa Amboo fi naannawa isheetti geggeeffamaa jiruun walqabate mootummaan faashistii wayyaanee ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa karaa nagaan gaafatan maqaa isin shororkeessitoota qabeenya mootummaa barbadeessitu diddaa geggeeffamaa jiru waraabdanii adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoof gabaasuun mootummaa keenyaa fi biyyattii jeequmsaaf kakaastan jedhamuun ilmaan Oromoo waraana agaaziin ukkaanfamaa jiru. Haaluma kanaan Sintaayyoo Xaafaa, Bayyanee Tashaalee, Dajanee Tashaalee, Kabbadee Tashaalee, Garasuu Tashaalee, Ijaaraa Nugusee, Alamaayyoo Koorsaa, Fiqaaduu Beqqelee, Siisaay Baacaa, Naahoom Xooressaa, Caalaa Baalchaa, Abdii Leeqaa, Dabalaa Birruu, Abdi Awal, Soresa Leggesefi, Getut Ilahun Kanenjeraman Ilman Oromo Ukkanfaman Kesati Argamu. Odut Umratin Didda Laganna Gaba Godina Wallagga Lita Magala Manditita Ewal Kabate Ilman Oromo Hidamajirachun Ibsame. Samicha Motumman Wayane Mak Agibratin Adem Sisajir Balale Fachun Tibbana Godina Lita Wallagga Onamanasibu Magala Mandifi Nannawa Sheke Sati Didda Njaban Gege Fame. Didda Tasifuma Jiru Kananu Wal Kabate Ilman Oromo Hidama Akajiranis Madden Kenya Gaba Saniro. Bulchinsa magala mandi ke sati rebichi humna oli irratira watamun mid amni olanan kan irragay abba kabenya kliniki abdi obbu bakkale kajela dargaggo minase dirriba barata kutasa glafafi dargaggo danno fiqadu kanen jedaman ilman oromo ukkan famani darara majiran ke sati argamu ilman oromo kunnen adole sadig demito kobbara kumala mafkuda torba halkan saati kuda tokkotti ukkan famu madden kenya gaba saniru. Igan na gefato ta Kenya kabajomo fi jalatamo sagale bilu summa oromo saganta fan oromo ra oduna daf kabanne di anne kanuman golo ba mejira qopile Kenya fan fana bua
kanca kasajir tankun sagale bilu summa oromo saganta fan oromo meter bandi 19 kilohertz kuma 19 fi 104 fi digdamarati tamsa ajiru da daggefato ta Kenya qopin Kenya odura ne gele amalle itufejira gara qopitanu ta dabarra ittian sudan kan sinif de sinu gabasa gabasan kunis kan ratifulefato hala sochi warraksa finjela tumura gabrumma dula gabala gachu kafalti gibradi du manin daldala cufachu fi ogura gejiba kaudan walqabate gutumma oromia ke sattifini na juro ratta fana bo
Warraqsi biyyaaleessa fincillee xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa jabaa bifa haaraaf marroo biroof tibban daballii gibiraa humna olii walqabate guutummaa Oromiyaatti walga'uun sirna abbaa irree wayyaane muddamsuu keessa erga galche torban lamaaf deemaa jira. Diddaa kana keessattis qeerroon Oromoo uummata dammaqsuu fi kakaasuun adda durummaan socho'aa jira. Oromiyaa bakkoota hundatti duulli gabaa lagachuu gibira kaffaluu didu. Tajaajila geejjibaa dhaabu walumaa gala hojiin daldala guutummaatti Oromiyaa keessatti akka laaffatuu fi dhaabbatu taasisamaa jiraachuunis ifa ta'eera. Qeerroon daandilee cufuunis mormii isaanii jabeessanii itti fuufanii jiraachuu gabaasaaleen nu dhaqqabaa jiran ni addeessu. Diddaa gibira humnaa olii walqabatee fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti itti fuufee jiru irratti gabaasaaleen nu dhaqqaban akka armaan gadiitti isinii dhiyeessinaa nu faana bu'a.
La duda la fa ko hin kennu la basa ko manon jijiru kanani dam kansa
la duda la fa ko hin kennu la basa ko manon jijiru kanani dam kansa
la duda la fa ko hin kennu la basa dor su so dade ma ban ka ku jabso
la duda la fa ko hin kennu la basa dor su so dade ma ban ka ku jabso
Dabali Gibra Dacha Sadi Ol Motumana Bayre Wayane Adeti Umet Oromo Ratifeen, Umani Oromo Ilmansak Ero Bilisuma Oromo Walintaun, Wadinale Ono Tefi Magalo Takeset Gabala Gachu, Gibra Kafalu Didu Manendal Dalachufu Tajajila Gejibad Dankutu, Akasmas Dandile Konkolata Mukenif Daganchufun Didasa Garafinchilat Umura Gabrum Matijirun, Gaafii mirga abbaa biyyummaaf dimokiraasii finiinsuun sirna nama nyaataa wayyaane dura dhaabbachuu gabaasaaleen Oromiyaa bakkoota adda addaatii nu dhaqqabaa jiran ni addeessu. Akka kanaan lixa baha kaabaa akkasumas kibba lixa shawaa wallagga baha dhihaa fi hooroo guduruu arsii boorana godinoota harargee lixaaf baha akkasumas dirree dhawaatti diddaa daballii gibiraa wal qabatee ka'e gara fincila xumura gabrummaatti jijjiramuun mootummaa nama nyaataa wayyaane mudduun ifa ta'eera. Kana malees mormiin ummataa tibbanas diddaa daballii gibiraa walqabatee magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinneef naannoo isheettis gaggeeffamu gabaasaaleen nu dhaqqabanii mirkaneessu. Adoolessa 25 bara 2017 irraa qabees godina lixa shawaatti diddaa daballii gibiraa walqabatee ka'een manneen daldalaa hedduminaan cufamuunis ibsameera. magala ambotti umanni oromo magala tif qeron bilisuma gamta cima ummatanin dule gabala gannaf didda gibira guyyota kudan lakkofsisan ettifufsisuf murteffatunis dagamiram alichi kanisan yaddes kabinoti magala ambo daldaltot oromo sadarka caajala targamanif gibira percenti shantaman isini hirifne jechun waraqale mantansun sossobachuf yalanis himilkofnim fallasa qerofi umanni oromo magala ambo kesa murtin murtida wadan kenya akuma egametti anga mirgi ummata kenya bifa wal fakkatun kabajamu fi debi sirna argatut diddan kenya tifufa gargar qodani nugidirsuf yalun amaluma wayano tati qabson kenya etifufa jechun ejenna qaban ifatti calaqisutu ibsamem raksi biyale san finqillit umura gabruma oromia kesa dabali gibra wal qabate qerof ummata oromon belbelajiru ቁዲኖተ ወለጋ ሁንዳ ከሰትስ ከነቲፉ ፈየተው ጉዮተ ሰደን ደርበን ከሰትስ ወለገሊጣ መጋላ ደምቢ ዶሎፍ ናኖሸት ወጂን ደልደላ ዳበቱ ፊ ዱሊ ገባለገና ፊ ዲዳን ግብራቲፉ ፈ ገገፈሙ ገባሳኑ ገይፈጉዳም ቢፉሞል ፈካቱን ሸዋ ባሃፊ ኪበሊጣቲስ ወጂን ደልደላ ዳበቴ መነን ደልደላ ጩፈሙን ወያኖታፍ ሉከሌ ሳኒት ሪፋሱ ሐማነቁ መደን ገባሰኒሩ ባዲያሌ ጎዲነ ባሻዋ ከሰቲ መነን ደልደላ ጩፈመኒ ስርኒ ቢጣፍ ጉርጉርታ አዳንጨቱንስ ኢብሰሚራም መጋሎታ አዳማፊ ቢሾፍቱትስ ሶቺ ፈካታን ገገፈሙን አጋሚራም ወዲኖታርሲ ቦረና ሐረርጊ አከሱመስ መጋላ ድሬ ጣዋ ከሰቲስ ዱሊ ገባለ ገጩፍ ዲዳን ግብራይቲ ፉፉፌ ሶቺ ወራክሰ ቢያሌሳ ፍንጭሊ ጥሙረ ገብሩማ ቢፈደዳን ዴምሲ ሰሙን ኢትፉፉ ገባሳን አዶሌሰ ድግደሚ ሻምበረኩ መለማፍ ቁደ ተርበ ኑገይ ይፈጎዳም ስርኒቺ ጎዲኖተ ከነኒቲ ማነን ደልደላ ጩፈመን ኡምናን በንሲሱፍ ያሉስ ኡመን ንፍ ደልደልቶቲ ተኩም ማሳኒ ጭምሰቱን ዲዳሳኒ ሶዳ ተኩመለ አከቲፉፈኒስ ገባሰሜራም አከወሊ ገላቲ ደበሊ ኢብራሂምና ኦሊ ኡመተ ኦሮሞረቲ ፈአሜን ወልቀበቴ ሞርሚ ደለተ ከሰቲ ተጃጅሊ ጌጅ በጣቡ አመለ አከ ኢትፉፈዳ ከን ኢብሰሚም አሉመከናን ቲበደር በዳን ዲን ኮንኮላታ ፍንፍኔ ገረሊ ተኦሮሚያ ጌሱ ካበሻው አገረናኑ አማራ ጌሱ ጩፈሙን ተጃጅል ጌጅባ ዳንጭቴ አከ ቱሬፊ አመለ ረክሳተኡን ሂማሚራም ሰረሪ ተጃጅለ ጌጅባ ጎዲነሽዋባ ከሳስ ፖሊሲን ደገረማቲ ኮንኮላቶቲ ሶቹ አጅሩ መለ ተጃጅል ጌጅባ ስርና አከንጅሬ በካሜራም በኮተ ሄዱትስ ስርኒ ወያኔ ሁምናን ኮንኮላቶ ተጌጅባ ባሲሱፍ ኢጅባቴ ዲሱ ራይስ ማኪኖቲ ጌጅባ ከለቲ ፍንፍኔ አፍረንራ ገር ኦሮሚያ ከሰቦባፈመን ሆጂንሳኒ ጄቀሙዳ ገባሳኑ ደቀበይ ካናዴሱ መጋላ ጉድቲ ኦሮሚያ ፍናንኖ ሼኬ ሰቲስ ጉዮ ተሰደን ደርበን ከሰቲ በኮቲ ደልደላ በቤ ከሞፍ ጉርጉዶን መነን ደልደላ ሳኒ አከጩፈመን ገባሲያ ዶሌ ሰቲክ ደሚሸን በረኩ መለማፊ ቁደቶርበ ኑ ደቀበይ ይፈቁዳም ከሰቱ ጋፉማ ዶሌ ሰቲክ ደሚሸን በረኩ መለማፊ ቁደቶርበ ገባብየቲ ጉዳ መርካቶ ከሰቲ ገነመራቀበ መነን ደልደላ ሄዱ ጩፈመኒ ኦለኒሩም ኩታሌ መጋላ ፍንፍኔ ከነና ከጉለለ ኤካ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ኮልፌ ቀራኒዮ ቦሌፊ አራት ጀደመን ከሰቲ ደልደልቶቲ መነን ደልደላ ሳኒ ኩሞታለካ መንጩፉን ሆጂብታፍ ጉርጉርታ ዳቡን ዱለ ገባለ ገናፍ ዲዳ ግብራቲ መከሙን ሞርሚስር ነው ያኔፍ ቀበን ይፈቲ ሙልኢሱቱ ገባፈሚም ከሰቱ ኩታ መጋላ አዲስ ከተማ ኦና ቶኮ በካ አዳ ምራብ ሆቴል ጀደሙ ገረ ሰረረ ሻማ ሃንገ ቅመም ጀደሙ በከሙት መነን ደልደላ ሁንዲ ጉዩ መከነ ጩፈመኒ ኦሉራ ፖሊሶን ንስርነ ወያኔ ኡምናን በንሲሱፍ አከያለኒስ ሂማሚራም ገባጉድች ቢየቲ መርካቶ ከስ መነን ደልደላ ፍራብሳ ሜሻሌ ደልደላ ጉቱ ማቲ ጩፈሙን መርካቶን አካን ቀበናኡን ኢብሰሚራም ጎዲና አዳ ናኖ አፍንፍኔ መጋሎታ ከቡራዩ ሱሉልተ ለገጣፉ አከስ መሰበተ ከሰስ መነን ደልደላ ሄዱ አከጩፈ መኒቱረን ኢብሰሚራም እርገምቶ ተወያኔ ወረ መነን ደልደላ በነን እረቲስተር ካምፊን ገራገራ አከፉደተሜ ኢብሰሚራም ሞቱማና አባ ኢሬ ኦቶመዲዳው መታን ሙደማጅሩ እቱ መት ኦሮሞረት ግብረደቻ ሰዲ ኦሊን ደበሉን ኡመትቸ ዲነግደን ደደብሲ ሱፊያሉስ ከያዲ ሀፌ ፋላሳ ዱረዳበነን ጀባ ኢሰሙደቴራም ኦሮሞኒስ ካናንቀብሲ ሲሴዲዳ ግብራረ ደርበ ጋፊ ቢሊሱማ ሳፊ ወለቡማ ኦሮሚያ ቲፉፍሲሱን ሲርና አባይሬ ወያኔ ኢሰደደብሲ ሱፊ ደበምሲ ሱፍ ከኢትገረገሉን ደበመሳ ሸፍሲ ሱረት ተርገማም አለ ኦሮሚያ ከሰቲ ሰሙደቴኒስ ሲርኒች ሪፋቱ ኸማልቂም ሰሜ ያደው መታገረ ደበር ሱፊ ዲዳቲ ከይቀበኔ ሱፍ ግብረ ኦሮሚያ ረቲ ፌ ሀቀሜ ረጀቹን ኦዴሱስ ዱብቺ ዱጋ አከንታኔ ፊ ዲዳን ጭሜ ኢትፉፉ አከቀቡ ወመኒ ፊ ደልደልቶኒ ዳምስ ወሊደ በርሳጅረን Dabali gibra walkabate oromea keseti lagana ngabaf didda gibra gara finchalat umura gabru mati jijira me bel belajiru. Kanin abanetaw gabasalin anga kop inkun kindayti nuga ajiran kamirkane sanidam. Gabasan harraf kindayis asumarrati golab miram.
Namaswenan balte ilma bana bare kada dem suna mata nara modare
nat mata ba godem badamani nat sina ba godem badamani nat mata ba godem badamani nat sina ba godem badamani
an khale sabe ka hadasen walalu senan man nan jada yon ka ku walu
nat mata ba godem badamani Nati sena pa kudem badamani Nati mata pa kudem badamani Nati sena pa kudem badamani
La tu dala pa ko hinkenu labasa Omanun jijiru kanani dam kansa
La tu dala pa ko hinkenu labasa Omanun jijiru kanani dam kansa
La tu dala pa ko hinkenu labasa Dorsu sa sodate maban kaku japsu
La tu dala pa ko hinkenu labasa
Ango sa abdate motin yo makale sen anguru gurani lupur bitumale
Nati makaba kudwem badamale Nati sena pa kudwem badamale Nati makaba kudwem badamale Nati sena pa kudwem badamale
Uken bararkate nyakadaga jamsunati banatu yujiran najabazu
Nati makaba kudwem badamale Nati sena pa kudwem badamale Nati mata pa kudwem badamani Nati sena pa kudwem badamani
Nato Nato pa kudwem badamani Nato pa kudwem badamani
ta akadi gesare hada mana wattin angala subare
nati mata ba kudwem badamani nati sena ba kudwem badamani nati mata ba kudwem badamani nati sena ba kudwem badamani
halkan mari ate saguyanu tuwa kayottru payo to basagutu
nati mata ba kudwem badamani Nati sena pa kudwem badamani Nati mata pa kudwem badamani Nati sena pa kudwem badamani
La tu dala pa ko hinkenu labasa Omanun jijiru kanani dam kansa
La tu dala pa ko hinkenu labasa Omanun jijiru kanani dam kansa
La tu dala pa ko hinkenu labasa Dorsu sa sodate maban kaku japsu
La tu dala pa ko hinkenu labasa
sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin keenya oduudhaan eegalee gabaasa haala sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa itti aansee ammallee itti fufee jira qophii xumuraarra geenyee jirra innis gaaffii deebiidha. Gaaffii deebii kanas kan taasifne shamarree Oromoo Furtuu Lammii waliini. Sagantaa keenya dabre keessatti sabboontuu Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan waboo dirree kibbaa jidduutti argamtee dhugaa jiru uummata Oromoo hubachiifte shamarree Furtuu Lammii waliin gaaffii deebii taasifne kutaa jalqabaa isinii dhiyeessine turre. Itti fufa isaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Nu faana bu'a.
Yaani kaageerroo. Tole furtu egati qerro bakkabuteti zoni kibbadagte warana bilisumma oromo yokan wobo dawatte holola kara daddatin gaggefama turefi juru capsudaf documentary hojjette me wobon zoni kibba malfakata hamle injuru sochi injuru malfakata daggefattota kenyaf kanarra istikonu ipsi
ali yero nake namuma kudan kuda shanin argade nake dugasti dubbachu dafe video mesha guddalle qabatte menni mobile ka ko qofatu markaje ilaachu ma fannaqe ani gasan naqe argu ugasitti dubbachu la horana ripelo la ustani hanjani ugasitti dubbachu la gasan qopofne danne yorabinu gargare qerro wol dubbata jirra jeesineni esine sagalba bareda ko isani wajin qopetsu daf ya yorabinu gargare karotacha jirra qindani hanjani jiru kun mo baye nu gammachi sera bisagare sani ero sagare warana bidishuma dagen hinjejjabana isani sagare kenye yo dagani jejjabatu ante isani qerron yero isani nago uga jejjabina gudda gammachu gudda kuma dagane gafan isani argi amanu gendeyi uga sibi bachu da baye na matitolu jechal akka odesan oto hintan oji dan jerusan
tole kambramo ega walu magalatti wanti ummato romo kan qerro gode akka finculu isataasise kan immo wobo gode akka inni qawwe qabate qabsaa isataasise dibba fi diitta mirgaabi yakeesa jiruuda me mal fakkaata amma dibba fi diittan wayyaane daan ummata keenyarra gahaa jiru keesuma gaaziin yeroo amma kanaga baati torban saddeettan darbe fi labsi yeroo muddama jalatti ummata keenyatti bobba'ee miidhaa adda addaa geessisaa jira. Shamarran gudeedaa bahaadha fuulduratti miidhaa adda addaa geessisaa saamichi ni jira. Odeessi zoonilee fi gandeen baadiyyaa Oromiyaa keessaa bahaa turee fi jiru baay'eedha. Mee immoo isin akka qeerrootitti sochii gootaniin waan waraanna gaazii kun hojjetu walumaa galatti waan mootummichi ummata keenyarratti hojjechaa jiru dhaggeeffattoota keenyaaf waan jennu qabna.
Silasjechaadha. Yiwarra waan gaarii eegani waan gaarii nuti wayya TTL fi kana nu gootee nu gudeeggee nu ajjeessee akkasuma gootee jettu nu nibu siluma diina diinachuun kan saamaan waan gaarii siif hin barbaada lubbuu keeyyuu balleessuu barbaada kanaafi nuti nu kana nu gootee kana nu gootee miti garbummaa hidda nu qabate kana abboota keenyarraa dhufe kana qeerroon Oromiyaa gadaa kana hin dabarsinu. Wareegama barbaachisu kaffalle kanas nu goote dudduubatti nun deemsu agaaziin irra dubartoota keenya gudeeddee yoo jedhame diinarraas diinis kanuma nama godha kanaaf diinarraa waan gaarii waan hin eenyeef inni ka'aa jiru biyya keessatti waanuma sirriidha hin gooneen jenne dhuguma godha anirratti ofii koof mataa kootii jechaadha ani ofii kootti kan narra geessittima wanta namarra gee otoo hin taane. Mana mataa seenee mataa hojjetadhe namni harka koo lama bokkaatu shiifa bokkaatu roobaa jira dibaabee qabadheen jiru keessaalee wayis narra hin jiru mana mataa galee mataa hojjetadhe harka koo lamaan kana qaxxaamu seenanii bokkaanatti natti roobnee kan mataa koorra kaawwadhee fiigaa jira jennaani na waame kottu jedhe wayyaa meeshaa waraanaa uffata waan taateef. Meeshaa waraanaa guutuu qabatee jira waan taateef nama seeraa uffata seeraa uffatee jira waan taateef ajajamteetu bira dhaquu qabda nama kana bira. Kanaaf ani faayyee jireen naqe maaliif asii harka kee mataarra keessee wal qaxxaamu sun qabsoo diddaa agarsiisaa jirta. Ani arguu kiyya qabsoo diddaa agarsiisaa hin jiru. Bukkaatu natti roobuu barbaannaan harka koorra kaawwadhee deemaa jiraa jedhe inni si baattu maaloodhaa jedhe. Amma waan xiqqoo tokko miistaaritti baaddee jira burcuqqoo wayiin baaddee jira burcuqqoorra immoo footoo namaatu jira waa'ee darbi deeyii namaatu irratti hojjetame jira kun maaliif barbaachisee kun maaliif hojjetame irratti eenyutu hojjechiisee jedhe kan itti na gaafachuu barbaadde qaama dhimma isaa ilaalutti na dabarsiisa malee as dhaabateetu akkamitti miti kana na gaafattaa fayyadu. Waan tokko qofaan itti dubbatte kootu jedhe guyyaa sadii gaaffii tokko malee guyyaa sadii. Akkanatti mana adabaa keessan tursanii boriisaa immoo deemee jedhan hin dubbattu waan ta'eef mirga haga kanaatti haga dubbachuu aasaa dubbachuu dhabutti illee deemaa jirra. Kanaaf sinuma yuudiin irraati waan gaarii waan hin eenyeef garbummaa jiru kana qeerroon haga danda'ame eron hundum tu barum sargate yokan immo kara warana bilisumma oromo yokan kara ajji bilisumma oromo kana keini ka danji ume undi nama wadin kunna min jira kanfa warana bosana teni barbadi otojinu kan kara ade faje information ade de chada biya sana ke satti wargite kenneshni anargatu yo malle connectioni bante data nakka salpati biriji demishani nakka yeroba yetin fayyachi su akabar bad technology ra agane jira formationi kara argannu qamnu uchitin bo yumani tin no nutta marke mobile masirri le qabanne yin jiru kana informationi ra sanje jira kan oromo umma to oromo duka qadsa au barbadu erga gota qerro heddutu jira isan kana gara fu dura tigara taaba kana yokani mo kara kayo kenya kana ti walitti fisine bin summa kenya ko bacuda kana ni na to gicha dira makana kujera
tole amma dire kibadagte warana bilisumma oromo yokan woboda wotte wan harka qabdu mobile isa tau sagale isa akasuma fakkisa jajjabine isa hamile isa warabde warra holola dadda kaggeessa jirani lakki akkasin jettani miti wobon qafsa jira nutisimmo gama kenyan qerron hojinurra egamu hojjecha turre hojjecha jirran ulama walitti taneemmo ummato oromo bilisomsu alkani guya hojjecha jirra kanafu adaba gudadda kanjedu erga kanofkeessa qabunatti fakkata dokumentari nati hojjette yo kana gootu atemma shamarrumma keetin dubartida akka dubartititti misensa qerro taani sochi kana fakkatu gaggeessu waa tokko kana bira dabarteemmo qerro bakka buute wo bira dhaqxe waan woboon irra jiru ummata keenya biraan ga'uudhaaf firaafis diinafis akka ta'utti waan hojjetamu hojjette ummata biraan ga'u kanarratti mee akka dubartiititti maaltu sitti dhaga'ama sodaan sitti hin bullee haalli ture yoo akkami
kun yaada gaariidha ugasti dubbachuudhaafi ani adda bilisummaa oromoo jechaadha kaayyoodha kaayyoo kenyatu adda bilisummaa jechuun kaayyootti beenna nuti qeerroon maalinni kaayyoon kuni moti kan barbaannu qeerroon oromoo haga lubbuu keenya dabarsinee kenniyutti abbaa dhugaas qabsaa'u duukaa hiriiruudhaaf nuti qophiidha kana jechuun kun maaltu akka adda bilisummaa kanaafi akkas jechuu dandeessa addi bilisummaa oromoo kaayyootu walitti nuti jiru maalinni kaayyoon kun moti qeerroon oromiyaa bilisummaa birmadummaaf walabummaa barbaanna igalsen kanaaf namni kaayyoo of biraa qabu in sodaatu waan hunduma onfas waan hunduma isaa jechaadha abboota keenyaa baranne wareegamtoota keenyairraa baranne nuun lafa nu baanee kan mala bi'aa jiran istiinnaa mala hiaa keessa ta'anii jechaadha kanarraa distraakshinii nu kennaa jiran baay'eetu jira ijoolleen keenyaa jechaadha dhugaasti dubbachuudhaaf kanaafi akka dubartummaa kootiitti namni kamiyyuu kanin iran adda baane saalaa qofaani malee iran qixxee hojjechuu dandeenya iran qixxee waan barbaanne gochuu dandeenya haa ta'uyyuu malee qaami dubartii akkumatti barbaade baay'ee sensitiiviidha waan tokko balaa tokkoof saaxilamuudhaaf baay'ee sensitiivi isamra ta'uudhaaf dhugaasiin jedhan rakkoo guguddaati na mudate garuu rakkoon kun akka ni na mudatumu waan an beekuuf murteessee man ka'ani mana murteessee mani yoo wanti kunis na mudate woo wanta akkasiis mudate agartee otoo waan tokko keessa hin seeniini namni akkuma waan tokko haa hojjennu iyyuu malee nuti qeerroon oromiyaa nuti dhaabi yookaan immoo ummanni mindaa nu kaffaleeti dhugaasitti mudhaaf waan kiisii keenya keessaa kan itti dabaleetu ummata biraa waan dhugaa tokko hojjenna yoo koosterii tokko laqqas hojjenne kiisiima keenya keessaa goone wanti meeqa yoo hojjenne kiisiima keessaa gooneetu hojjenna namaaf hojjenna miti kanaafi yeroo waan tokko goonuuf jalqabnu akka namoota wannoo keenyaatti gruuppii qabna gartuu qabna akka gartuu kootiitti osoo waan tokkoon hojjetini yoo wanti akkasii tokko nu mudate maal gochuu akka qabnu sigalte dubbi osoo waan tokko akkas goonu yookaan hiriira nagaa bu'aanu yoo waan akkasii nu godhu soluushinii jalqaba kaawwachuu qabna kanaaf isa akkas akkasiitti yoo wanti akkasii karaa irratti na mudate yoo waan akkasii ta'e waan akkasii sarvaayiv gochuu danda'a jedheen
Haye ega documentary kana hojette qillensarra olchite ta kara daddatin mullacha namnis dawwacha jira me debin hawasarra ummatarra argatte de garto ta qabso bilisumma tau akkasuma simmo warra qabso bilisumma oromo ke sattirma cha jiranirra debin argatte mal fakkata waluma galatti waye documentary kana
documentary sana na moti bayeni ani akkawan salqa to ko tano jedde yetun wane kici bayen kubo ne barun su mana mafata ta jede maletti ade yu wara documentary sana yetun kati bayen yero ya dana kenni bayen agalate bayen uguma jiru wajinya te dun fiar gite ta uguma gani na moti bayen ni boycha min mambusa ka ne kala fana bayen ti giraje ta arga mutane gumajiru mun jiran yero san jerani yero san nan woni baye na fani fa gestan uguma ken ugumar gite amma su da ni fa amma mun da da mun jeta ne mun da ban fa ki jira kin je
Yeah.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo gaaffii deebiin kun kanaan hin xumuramne. Itti fufa gaaffii deebii kana akka ta'e kutaa sadaffaa gaaffii deebii sabboontuu Oromoo furtuu lammii waliin taasifne sagantaa keenya itti aanu keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'u gamanumaan isin hubachiifna hordofuun dagatinaa isiniin jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindeeffanne kabaliigalaa kanumaan guduunfamee jira. Nufaana bu'uudhaan sagantaa keenya hundumaa hordofuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaatti injifannoo uummata Oromoof.